Sisi ni walevi, tunakesha ba, tunatumia hela, hatujaja kushanga.
We zombie, how do we? Nisimba luma simba tango.
Mr. Kids,
hey, a fight. Ninja Kung Fu Master.
Ha, Master.
Sisi ni walevi, tunakesha ba, tunatumia hela. Paka jua lianzena, kama gombe we hawezi, hapa pato kufa. Nenda meza za inzi, kwanza kwana ushanga. Wenyewe tunakika, 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 tunakika.
Tupishe bana,
wenyewe tunakika.
Kondole kele,
tunakika,
tupishe bana,
tunakika.
Kwanza shima mezani,
doze.
Kikuba keto na bebe wendani,
doze.
Na mama ale nyumbani.
Tukizi kosa kitonga,
ganda la tisi.
Tukizi pata ndo mabuzi,
matumisi.
Tuki wabwi kuonga,
vinganga nisi.
Tunataka gaile kitu
ya uzinzi.
Jamani sisi ni walevi, tunakesha ba, tunatumia hela paka jua.
Kama yangu utaipata hata mkibanga. Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so waze.
Hai mama, kumbe squeeze wa chawi so waze.
Sima kama yangu utaipata hata mkibanga. Hai baba, no 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 my people ya give me.
Hai baba, no, 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 my
Mungu baba tusamehe tumelewa. Ni dunia kuna watu wanaboa. Mungu baba tusamehe tumekunywa. Ni dunia kuna watu wanakera. Ah, chiki, pa, 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 pulipu.
Chiki, pa, 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 pulipu.
Kwani mimi kifanikiwa unapungukiwa wote ba 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 yo ba 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 yo.
Don't walk up.
bosi, yani mtake msitake, mtanita bosi. Umwakae, 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 umwakae. Kwanza, nashukuru tumevuka. Boda boda, kwa kina mama wa uzamboga. Hata wachawi wabeba nyota. Umwaka ni wetu. Kama una danga danga sana, ila usisahau kumekigwana. Uje kujenga kakibanda, na wewe na kwenu. Na ukipata ni mama, ikumoe, ikupe pesa. Umwaka utoboe, usikae kizembe, na usichague jembe. Kama mkulima lima, kama unaimba imba utoboe. Umwakae, 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 umwakae.
Mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza. Na leo tena waiteni paparazi, warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby, naya na baby. Oh, ule muna kipendi, ni mshenza kupendi. Ama kwa ni mtihani, mambo mingi dunia. Na mistressi siwezi, oh, siwezi.
Bora ni njoo, maisha mafupi ni simpo. Yani nini tese kero,
yani nini tese kero.
Jiunge nami upozeko,
jiunge nami mi.
Mama yangu, kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Oh,
kilichomponza fala kujiona simba, kumbe swala kazama kwenye penzi uchwara, badala kusaka miamala.
Ayo, toka ndeti pesa sana pendeza, na tena na enjoy na wanangu paombo.
Wakauti nasoma na kamwili kana nona, we mwenyewe si unaona yani.
Aina sema bora,
bora ni njoo, maisha mafupi ni simpo. Yani nini tese kero,
yani nini tese kero.
Jiunge nami upozeko,
jiunge nami mi.
Bora ni njoo, maisha mafupi ni simpo.
moja na nipenda walai. Squeeze kibosi, acha njidai. Penzi limefana kama suti na tai. Nimenoka. Raha tu chumbani bafana bafana. Kitandani ananicheze shashere. Nimeoza moyo, mai, mai nipaka bandama. Kendo kucha, kani kuna kipere. Asa, weze nula tulali.
Kitanda cha moto.
Wakubwa tunakesha kulala kwa che watoto. Usiku ndo hatari.
Moto juu ya moto.
Tunaziama sayari.
Yani jojo juu ya jojo.
Mina yeye bam, bam, bam. Yendo hawa mia dam, dam, dam. Wenzenu penzi letu dam, dam, dam. Mina yeye dam, 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 dam.
Good morning, itika, how are you?
How are you?
Misiko fine, toka jana usiku. Nisipo kuona tu honey. Mi pressure, how are you?
How are you?
Naogopa vinyani visiku ibe my book. Kwake natolewa miba. Wasama kikole kole.
Wezenula tulali.
Kitanda cha moto.
Wakubwa tunakesha kulala
kache watoto.
Usiku ndo hatari.
Moto juu ya moto.
Tunaziama sayari.
Yani choto juu ya choto.
Mina yeye bam, bam, bam. Yendo hawa mia dam, dam, dam. Wezenu penzi yetu dam, dam, dam. Mina yeye dam, dam.
Shua kama na kufin tena. Goza ninye pome nione kama takukis. Siko shua na we. Na we na we. Siko shua na we. Na we na we. Siko shua na we. Na we na we. Siko shua na we. Na we na we.
Mahaba, mapenzi mbuna sitaki. Afadhali ni mpende aloniza. Sina wapu ni ita. Chichichi mama na mi chichichi baba. Chichichi mama na mi chichichi baba. Chichichi mama na mi chichichi baba. Chichichi mama na mi chichichi baba.
Kushua kama na kupenda tena. Koza nini ya pome nione kama takumi. Sikushua kama.
Maswali mengi kwa waita, auna elani. Iyo shingapi, iyo shingapi, auna elani. Maswali mengi kwa waita, auna elani. Ile shingapi, iyo shingapi, auna elani.
Nimeachwa staki tena maswali. Nenda bichi kula upepo bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali.
Sikonde, akiringa kwenye chukwa mwingine.
something that she
you are ready, baby, baby, to spend it. But you never my food, be no daddy. Boko, Michigan, Oko, Boko, baby, Oko, Oko, Michigan, Oko, Oko, baby, Oko.
Baby girl, I've told you before, I'm not the soulmate you've been looking for.
for? Single to stoop up. I know when they fall in love. Who knows that I'm single? Who knows the type of girls I'm into? Single this summer. It's time to fornicate. I want to test new waters. I am tired of this love. I've tasted it now. Love no big beans. I'm in trouble and I give up. Back on the streets, girl. Just one day for the go. I know I'm discussing it to you because I love again. Yeah. This love not for me. Yeah. Ooh. Maybe this love not for me.
I'm single.
This is Mr. Cool Vibe.
You know that it's J.O. Yeah. Again.
Wana hanya kugombea kiti, wana danganya na vyozo kuchiti. Mio jicho riponyanya nisha kula kijiti, na maguma kipigo kwa klabu mkiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndoma na singishi hela. Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangwa Cinderella. Ye apendagi makiki, ona nana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde, I'm your teacher. Teacher Konde, teacher, a teacher Konde. Hey,
this is Mr. Cool Vibes, DJ R.
DJ R. In the mix.
Afadhali
tumeonana,
afadhali
nimekuona,
afadhali
tumeonana.
Pilika kinyonge sana,
tajiri unaduta, tajiri
wajani agize pombe nyama,
tajiri unaduta,
tajiri na bebe silete sabani,
tajiri unaduta, tajiri
tajiri atalipa bwana,
tajiri unaduta, tajiri. Nilikupigia simu, chaji kapata. Nikakutilia simu, jengo nisija kupata. Akili karuka wa simu, na kulache bata. Weni kutu kuhimu, nikiwa nawe na jipata.
Halo? 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 Halo.
Kwanza unaga mabozi,
hauna baba.
Unaga mamluki,
hauna baba.
Kipa uozi,
hauna baba.
Kioza unuki. Tulikaa kinyonge sana,
tajiri unaduta, tajiri
waja tuagize pombe nyama,
tajiri unaduta,
hey. Wanangu wazinike jama,
tajiri unaduta, tajiri
tajiri atalipa bwana,
tajiri
unaduta.
Wendo kitumbua, wendo sambosa. Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa. Wando mwisho areli wako niwe kanuta. Walo kambia nala zuchu siyo kwelio na zushu. Wano kavikao sisi kutuchaji. Kwa pekole yao wana tuanga maji. Na ungeze biki kwenye urokaji. Tukoteni jibi benzi fulu chaji. Fanya wainama kwa inuka. Kiku kinyanyo kama unatupa. Yani wainama kwa inuka. Kiku kinyanyo kisha kanuka. Mikwa chana na wayo. Kichita, 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 kimi. Kwa chana na wewe. Chita, kichita, 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 kichita.
Chita, 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 chita
Nige platina mi wave, a pushing fatty thing keep your number. Let me see your brand new shiny number. Shiny number busa busa. A pushing bare fresh to la gala. A chigu pegele potosa. A funny ninja seba nigga. A keep it diamond to la gala. Seba nigga platina mi wave. A pushing fatty thing keep your number. Let me see your brand new shiny number. Shiny number busa busa. A keep it bare fresh to la gala. A chigu pegele potosa.
Sana. sa karakasi.
Yose, una na na na. Aye.
Tafadhali, tafadhali, ka upo na bebe ipite mbali. Nani kuna wana wanaponda mali, kasi wana mwaga madolari. Yeah. Wanagiza, wanagiza, dorime. Kama una hela za mawazo, nunua shamba ukalime. Wanagiza, wanagiza, dorime. Taratibu na tungi la ofa, usijelewa uzime. Oya dada ficha danga lako, squeeze mgini kila demwa na matako. Na kama ukibisha shauri yako, inakaribia kula kwako miwangu. Naficha, naficha kwa pani, naficha, naficha kwa pani. Naficha.
Nimefanya minawe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa. Ndege waruka wafanane. Sisi kila muadini wala na mnajiswana. Tumelishana yamini kwa dua sio kafara. Sio nyuzi tisini wala buku shindara. Mambo ya kuzini zini tuwe halali tohala.
Kama mapenzi ugonjwa macho ni kabisa kengeza. Nakata nguo ni ndo kitu nacho mi moyo kajeleza. Na sita kini shaulime. Sita kini shaulime.
Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto po no no. Pesa nyingi ama tujiteke no no no. Pesa nyingi leta watoto po no no. Shauli zao oh, 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 oh. Kimpango wao oh, 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 oh. Polisi atuli kwao oh, 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 oh. Na mwaka huu tutapiga bebe zao Tumetoka chaka kupigika.
Shimo limetema.
Satuishi ni maisha kideu.
Shimo limetema.
Si tumetoka chaka kupigika.
Shimo limetema.
Wanangu yuko wapi? Tugawane umasikini. Hiru sadaka lawe.
Amina.
Mwenye kupata
apate.
Kidogo chetu.
Amina.
Halo. Funga mageti. Haya funga mageti. Ale funga mageti.
Ayafunga magen Bado kidogo
Yes, yes, yes
Nasimba loma simba dangote
Omanicha, omanicha Kaki wogobo feki katingisha Unana sifa, tumisifa Wendele kuzikita, utazilipa
Wajifanya mboni hapa
Mzaliwa
Lata kutoki gitaka
kinariwa
Wanangulu bin papa
Maziwa
Chapo kululu mibata
Unalia
Kwanza poleni, poleni Namba wote poleni Natakia poleni Na wasalia poleni Mlo watua
Poleni
Mnaudai
Poleni
Usuna baby
Poleni
Mkako yuri
Kalaleni
Komando, komando, komando Wambie sisi ndo vipensi komando
Komando, komando Wambie sisi ndo vipensi komando
Komando, sisi komando Wambie sisi ndo vipensi komando
Komando, komando Wambie sisi ndo vipensi komando
Kati kiki Then you from kati kiki
Hey
Kati kiki Then you from kati kiki
Hey
Kati kiki
Komando,
then you from kati kiki Wambie sisi ndo vipensi komando Kati
Kanfuma na katoto katamba Kanfuma kametoka na kanga getu
Away You come and let me put your hive away 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 Jaiva, uyo mtoto kaniona kati mipendeza Kaona dorina yo kitu kidu ya meza Hana nangalia ugu macho nalegeza Na minapimi ya kidituso na tembeza Uyo mtoto kaniona kati mipendeza Kaona dorina yo kitu kidu ya meza Hana nangalia ugu macho nalegeza Na minapimi ya kidituso na tembeza Nikamubia pamituti buruda Washa hata kitu buruda Na kama siyo case, na kama upo fresh Hapata mikazi buruda Nikamubia pamituti buruda Washa hata kitu buruda Na kama siyo Okay, kama upo fresh, hapata mikazi Ananiuliza
Nani jina lako?
Ikama la mingu jaiva Ikama la mingu coach Ikama la mingu striker
Akaniuliza Ubani kama lako?
Ikama la mingu jaiva Ikama la mingu coach Ikama la mingu striker
Si mtoto alivyoona venye nimepoa
Alivyoona venye nimepoa
Yeah, kanichukulia poa
Yeah, kanichukulia poa
Na mwenenu unavyojua kukomoa
Na mwenenu unavyojua kukomoa
Na kuwaga kama natafuta ndoa
Na kuwaga kama natafuta ndoa
Nauliza niendele niache
Kwanini uache Kama umelianzisha Twende mpaka subuhi
Nauliza niendele niache
Kwanini uache Kama umelianzisha Twende mpaka subuhi
Imeni bana go Soni mbele, soni nyuma, soni juu, soni chini, tundu liko wapi?
Tachu
Soni mundu, soni kijema, kwani jia iko wapi?
Tachu
Kama na wakwaza semeni
Hautukwazi tajiri
Kama na wabua semeni
Hautuburi tajiri
Kama na gubu semeni
Hauna gubu tajiri
Kama na baya semeni
Hauna baya tajiri
Leo DJ nane Chapa ngoma ya Zuchu
Ani
Ana biga nane Mgoja nipoke, halo
Hey baby, please, come back out please, I need you now
Umbeshe mulenu anataka nirudi oyu Au nini muna semaje, nauliza niendele niache
Kwanini uache, kama umelianzisha, twende mpaka subuhi
Nauliza niendele niache
Kwanini uache, kama umelianzisha, twende mpaka subuhi
Nauliza niendele niache
Wanna do me and you la vida loca Kanamna, kuna kanamna, kamenyoka All I wanna do me and you la vida loca Mi
Nionjeshe, onjeshe, onjeshe kidogo suna. Aya waoneshe, oneshe, oneshe unavyokuna. Girl, that you wine, that you wine, that you wine way by a una. Girl, that you wine, that you wine, that you wine way. Kissing ma, baby ma, kidding ma, kidding ma. Aya ma, 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 ma. Aya ma, 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 ma.
Yeah.
So kijitima, kijitima, ayama, ma, ma, ayama, ayama, ma, 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 ayama.
Kauna nipa nipe, toka kibaki na, kimi na sheke, kisi wezi fatanya. Kauna nipa nipe, toka kikufa na, moyo wangu teke. Hello, zero distance. Hey, me chat. Zero distance. Hello, zero distance. Hey, me chat. Zero distance. This is my baby, my kid, I am my. I am my.
Enjoy your
life.
umesha zileta
Jotubwe
Ama ganja ya kunyeta
Jotubwe
Ama unataka
Jonibwe
Cholesha Unacholesha Nime kubamba kubamba kubamba
Babakia, wote, wopa, bongo masia Mapulelu moya, baufila Bato Tanzani, siatinga Na shia magia, na kibeli ndizi Kwane nani singinga Ay, kibela, ay, kibela Ay, kibela, ay, kibela Ay, wena kibela, ay, kibela Ay, kibela, wena kibela Ay,
hey, kamera, hey, kamera Hey, kamera, hey, kamera Hey, kamera, hey, kamera Niko na demuwa, chukondoa kamera
Hello. Oi, 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 oi,
oi, oi,
oi, oi, oi, oi, oi, oi, Sitege kese, nishambambia sitende kese Sitende kese, we nani yaza Unyendeze kama mamangu, toka pa We nani yaza, unyendeze kama babangu, toka pa
Moyo wangu shote sugu swezi kupendana Makunye wenzako, napenda shisha
Nimemwacha mama nyumbani nimeacha madogo Nimemwacha baby nyumbani nimeacha uroga Nimemwacha baba nyumbani nimeacha wazee Kuna nuka shida nyumbani oh, oh, oh. Kwa hiyo bosi
Zingatia maokoto
Ndiyo bosi
Singatia maukutu
Nalaga makitu aujo nikifenisha kwenye
Kali watu
Nesipo fanikisha itaota majani ile njia ya
Kali watu
Tumetoka fawe Tumekuja kutafuta hela Nisha mwaga jasho Yote nataka hela Tumetoka fawe Tumekuja kutafuta hela Usilete maneno maneno
Naomba hela yako Nasema bosi nataka jamu Naomba hela yangu Nakuheshimu bosi nataka jamu
Kicho changu wakiko sawa Baba mwenye nyumba na nidai Oh, leo siko sawa Usitake tu usikane matai Bosi bosi zo noti noti kata pasu langu
Singatia maukutu
Jua langu fuwa yangu I say lipe changu
Singatia maukutu
Bosi bosi zo noti noti Hilo jasho langu
Singatia maukutu
Jua langu fuwa yangu I say lipe changu
Singatia maukutu Jua wana manjiko
Kisha itaota majani njia ya
Kali watu
Tumetoka fawe
kutoka jasho. Yote nataka hela. Tumetoka fawe, tumekuja kutafuta hela. Usilete maneno maneno.
Kona kwa, naomba hela yako.
Halo. Kona kwa,
nasema bosi na kaka yangu. Naomba hela yako.
Tizo ya kola, ila pesa ya pombe na shisha sikosi. Najua na vipengele, watu wanapiga hoja, ila kuonga mademu wazuri sichoki. Yeah, kama mume mchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Kama mume mchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumlepa kamifupa sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika, ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika, naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zinamwagika.
Haya madisco dansa.
Asumani.
Haya madisco dansa. Haya madisco dansa. Haya madisco dansa.
Ukeza tena zikisha, zikisha. Waga tano tano zitisha, zitisha. Bebe kijipitisha, usiku mboga na ichumbisha, chumbisha.
Hey, wanajinta wanging, kati bebe zao tunazila chingking. Hey, mavisho bling bling, kazi kulamba lingsi kitandani noingking.
Let it sing boy wanda ting, long long ting, shoka mping.
Ambiye siye mwa
kwa upaka.
Wajifuze zungumza
kwa mipaka.
Umu wake kukosi wa
shanaka.
Shobu zake mwenyewe kaitaka.
Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumle paka mifupa sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asumani.
Tumle paka mifupa sisi ndo mafisi.
Jay, once again.
Wara.
I still kiss, baby.
Udi, mama we. Aye, aye.
Udi,
aye. Udi, aye. Udi, mama we. Hey, 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 hey. Oh, mtoto anataka
pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi.
Hey,
pipi, pipi,
mama we.
Pipi,
hey,
pipi, hey, pipi, hey, pipi, hey. Oh.
Itakupa tena, siseme kwa mama, turudie tena. Jua likizama, itakupa tena, siseme kwa mama, turudie tena.
Bad man, chelewi, chelewi, napenda chelewi. Mtoto anakalia kigogo kwa nyuma po. Chelewi, chelewi, napenda chelewi. Mtoto anakalia kigogo kwa nyuma po, po. Uli, mama we, aye, aye. Mtoto anataka
pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi.
Mama,
pipi,
pipi.
hapa tena. Siseme kwa mama, turudie tena. Jua likizama, nitakupa tena. Siseme kwa mama, turudie tena.
Tukimalizana usintake, tukaove umbeya usintake, vitu vya lawama usintake, che. Tukimalizana usintake, tukaove umbeya usintake, vitu vya lawama usintake, che.
Uli, mamwe, aye, aye, uli, aye, uli, aye, uli, mamwe, aye. Mtoto anataka
pipi.
DJ Arm in the mix.
This is International DJ Arm.